I, Donald John Trump, do solemnly swear.
Donald Trump ayaa isniintii shalay loo dhaariyay madaxweynaha 74-aad ee Mareykanka. Waxa uu wacad ku maray in uu fulin doono ballanqaadyadii uu sameeyey oo ay ku jiraan dib u celinta muhaajiriinta sharci darrada ku jooga Mareykanka.
I will declare a national emergency at our southern border. And we will begin the process of returning
millions. Xaalad degdeg ah ayaan gelin doonaa xadkeena koonfureed, waxaan bilaabi doonaa hanaanka aan dib ugu celinayno malaayiin iyo malaayiin dambiilayaal ah oo aan ugu masaafurinayno meelihii ay ka yimaadeen. Waxaan u diri doonaa xadka koonfureed militariga si ay u caabiyaan duulaanka musiibada ku noqday dalkeena. Wuxuu ballan qaaday in uu yareyn doono miisaaniyadda federaalka oo uu qaadi doono sharciyada ilaaliya dadka jinsigooda beddela ee Mareykanka.
As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government.
Laga bilaabo maanta, hadda wixii ka dambeeya waxa ay noqon doontaa siyaasadda rasmiga ah ee dowladda Mareykanka in ay jiraan laba jinsi oo keliya, lab iyo dhedig. Trump waxa uu xukunka la wareegay iyada oo ay sii socdaan colaadda Ukraine iyo xabad joojinta jilicsan ee ka dhaqan gashay Gaza.
We will measure our success not only by the battles we win, but also by the wars that we end.
Waxaan ku qiyaasi doonaa guusheedna kaliya ma ahan dagaalada aan ku guuleysanay, laakiin sidoo kale dagaalada aan dhammaynay iyo laga yaabee tan ugu muhiimsan dagaalada aanan weligeen gelin. Trump ayaa ku celceliyay rabitaankiisa ah in uu dib u soo ceshado maamulka kanaalka Panama.
China is operating the Panama Canal and we didn't give it to China, we gave it to Panama and we're taking it back.
Shiinaha ayaa maamulaya kanaalka Panama. Ma aanan siinin Shiinaha, ee waxa aan siinay Panama. Marka waan soo celinayna. Xafladda caleema saarka waxaa haadir ku ahaa dhammaan madaxweynayaasha nool ee Mareykanka iyo madax ajnabi ah oo ka kala socday Argentiin, Shiinaha iyo Talyaaniga, iyo sidoo kale bilyaneerada shirkadaha teknolojiyadda iyo maalqabeenada lacagaha ku taageeray ololihiisii doorashada sida Jeff Bezos, Elon Musk iyo Mark Zuckerberg. Xafladda caleema saarka ayaa qabow dartiis loogu weeciyey gudaha xarunta Kongareska iyo garoonka kubadda kolayga ee Capital Arena oo aanan sidaasi uga fogeyn aqalka cad iyo xarunta Kongareska. Waan ka xumahay, laakiin waxay ila tahay in badqabku uu yahay kan ugu muhiimsan, waayo waxaa jiray walaac laga qabo qabowga. Aroornimadii hore ee isniintii shalay, madaxweynaha xilka ka sii degaya Joe Biden ayaa Trump ku casuumay shaah gudaha aqalka cad, inkastoo labada mas'uul ay horey isu weydaarsadeen hadallo xanaf lahaa. Sida Biden uu uga qayb galay xafladda xilwareejinta, Trump xilwareejintiisii 2020-kii ma uusan joogin munaasabaddii dhaarinta Biden. Madaxweyne Trump ayaa ka degay Argosy, waxaana daqiiqada ka hor inta uusan xafiiska ka tegin Biden shalay uu xafiis u fidiyey shakhsiyaadka muhiimka ah ee maamulkiisa iyo xubnaha qoyskiisa. Biden ayaa Trump ku tilmaamay nin khatar ku ah dimuqraadiyadda. 6 Janaayo 2020, taageerayaasha Trump waxa ay buux dhaafiyeen aqalka Kongareska ee Capitol Hill si ay dhinac kale ugu rogaan guushii Biden ee 2020. Trump ayaa ballan qaaday in uu cafis u fidin doono qaar ka mid ah dadka la xukumay.
Never again will the immense power of the state be weaponized.
Mar dambe, awoodda baaxadda leh ee dowladda hub ahaan looma adeegsan doono si loogu dhibaateeyo siyaasiyiinta mucaaridka. Sidoo kale, iyaga oo raacaya dhaqanka soo jireenka ah, Trump iyo ku-xigeenkiisa J.D. Vance ayaa ka qayb galay qada sharaf iyaga iyo xubno ka tirsan Kongareska. Waxaan ay xafiiska shaqada mar wada bilaabayaan madaxda xisbigiisa jamhuuriga oo hadda haysta aqlabiyadda 2 gole ee aqalka wakiilada iyo kan senatka.